shankysupplier.com. Party buyer, party. Kuacha ya mtafutie mwenzake andivyo ilivyo bwana yawe usikae kinyonge akama mikuacha ya mtafutie mwenzake andivyo ilivyo bwana amina sema basi nuko fulai fulai ya kuwasingu haifai wejidaia basi nuko fulai fulai ya kuwasingu haifai amina sema ebu inuka ucheze yako wapo ebu inuka uruke mina sema ebu inuka ucheze yako wapo ebu inuka uruke ina sema kwani kitu gani hakuna mda kupoteza so ishu kali ni mda kwa tesa kwani kitu gani hakuna mda kupoteza so ishu kali ni bebe shikilia kamata iwe kama una bebe kumbatia pakata kitoto nyonde nyonde we shikilia kamata iwe kama una bebe kumbatia pakata kitoto mimi nasema la matosi ikaja na demu wake akonye shoka kutana next wake nasema we chiduli ikaja na demu wake akonye shoka kutana next wake nasema dia mama ikaja na demu wake akonye shoka kutana next wake nasema serekado ikaja na demu wake akonye shoka kutana next wake basi twendele walo naliwe apo apo naliwe twendele walo naliwe apo apo naliwe mame nilio walo naliwe apo apo basi twendele bala iwe kisasa sijaona leo bala we kisasa basi twendele bala we kisasa sijasikia ando yule yule badi badi basi twende shaksha kwa masai apo apo jidai twende shaksha kwa masai apo apo jidai twende shaksha kwa masai apo apo jidai twende shaksha kwa masai apo sijasikia ando yule yule bani
mix.
Anakubali sana watoto wa manyokeri watoto wa mijiki city nakubali sana watoto bondeni area wengine sela fasa mageto African brand nakubali sana we meneja kado watoto wa Barcelona Johari mchina team videge joni wenye isila wabondeni championi kibazange Charles Tono
Chucky supplier
Converse Sounds.